Pale panapokwa na chenga sauti nyororo kama kinanda. Ale tumi siri, inatumia mikanda kama imbi na ganda. Kwenye soko wamedeta kandanda.
Touch, touch.
Nikipita mita, watu wanakodolea. Uko nyuma, cheki nilivyojazia. Dereshani watu wakera, mpaka nafunga pazia.
Banani na soja, Tanina we guy, don't talk anyway.
African don't why?
When she kaki ukweli, she kika kweli kweli, kapa mana sita feli. Bala, kawala zananja, usta bala, kama tanzanja.
Yeah, ladies and gentlemen. Nasema mina poa like easy. Ili booster ni ugomvi na machizi. Kitambo tu ajazangwa na kizi. Nikiwa mtana mageto na asizi. Machizi vipi acheni zo mipango. Kunitoa kwenye mudi pia so mpango. Ili booster la kubushi tu sio bang. Na kama unabisha nenda sema na wenzako.
Kipita kita
booster.
Watu anakodolea. Uko nyuma cheki nifojazia. Dereshani watu wakera mpaka nafunga pazia.
Banani na soja, vitani na wiga, mtoto kaniweza.
African don't it why?
Menishika kiukweli, nimeshikika kweli kweli. Napa mana sita feli. Bala, tawala zananja. Bala,
Busta,
Erika matamjanja.
Hallelujah.